Kijana bomba matata, anayeukonga moyo wangu, nimetuliza mapepe. Na sina shaka, ninachotaka napata, nimeshamupa na kibali, hata kunteka anteke. Ni akili mbili kichwani, nikiwa nena wehuka, tena nakuwa kama chizi Zuzu kabisa sijilewi. Ninatamani hata kumposti mumone, anayefanya ta weekend msinione, ila naogopa watampeperusha ndege wangu. Ninatamani hata mama amone, vibani ubani na nyumbani wachome, ila naogopa watampeperusha bebe wangu. Oh baby, baby, you are my number one. Oh baby, I'm number one. Wewe, you are my number one. Oh baby, you are my number one. Kwenye gali neka mafuta, nasipandi nataka kuta, kweli penzi na babu nikikosa nalipuka. Sometimes minachafukwa, for you I love you I never deny, ntakupenda till I die. Soy baby, akia Mungu baby, nae kupenda ni wewe, mwenza komisi baba ishi na wale. Kwa hili penzi lako wewe, toli nafanya mpaka mini baga wewe. Nae kupenda ni wewe, mwenza komisi baba ishi na wale. Kwa hili penzi lako wewe, toli nafanya mpaka mini baga wewe. Tamani hata kumposti mumone, anayefanya ta weekend msinione, hila naukupa watampeperusha ndege wangu. Minatamani hata mama amone, vibani ubani na nyumbani wachome, hila naukupa watampeperusha bebe wangu. Oh baby, my number one. Wewe, you ndo my number one. Oh baby, you ndo my number one. Oh baby, baby, you know my number one. Na kupenda ni wewe, mwenza komisi baba ishi na wale. Kwa hili penzi lako wewe, nalinafanya baka mihi baka wewe.